ngatandikira wali ku parliament munange abebyokwerinda basazeko office yabade speaker wa parliament Anita Anita Amonga iranga kina jikiro nti okuva sabiti ewedde okunonyereza ku byobugagga byabade speaker wa parliament kwatandika kubanga kwolebwanga kuno kwatandikira mu makaga gasangibwawe Nakasero era onakole gulo kunakole sande bagenda ate ne babanga bagenda wali ekigo onako olwajjo era bayongedde okubanga bafuuza amakaga ag'ekigo era nga we bwawungeredde onako olwajjo ng'emmotoka ya Rolls Royce munnange bajoba we bagijeyo nga kwotadde n'endala eya Range Rover kakati nno abakugu mu by'okunoonyereza okuva mu poliisi ku parliament batuuseo saazibadde nga satu awo ez'okumakya okwongera natera okufefetta n'okunoonyereza ku by'obugagga bya Anita Anita Among bano kitegerekese nti bakulembeddwamu omukyalo okuva mu poliisi era nga bajjidde mu mmotoka za poliisi ez'enjawulo ezikozeseddwa mu kukuŋŋaanya obujulizi era nga n'ezimu munnange ziwandiikiddwako ebigambo evidence response banange kakati bano we batuuse bagenze butereevu ku mwaliro ogwokutaano era nga wano wasangibwa awaani we wasangibwa ofiisi ya sipiika era wano we bakoze eki we basiisidde ne baggulawo ne bayingira munda ekitundu awali ofiisi eno munnange bakiggadde era ne bateekawo n'ekipande bwaguuga ekikugira abantu okulabika nti munnange tebalina kwetantala kugenda mu kitundu ekyo kubanga waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso kiteekeddwa ku kadinisa kabadde kandabirwamu nga tosobola na kulingiza bwoti wabula kyo ky'osoma oluba okutuuka ky'osoma kati ofiisi ya Among munnange esangibwa ku mwaliro gw'okutaano ku ludda olwa East Wing era nga ekipande kiraga nti ofiisi ya sipiika waliwo omusango ogwaddiziddwawo kubanga watereddwawo akaguwa akayero oba kewandiise ka tape kayero kalaga nti wano waliwo ebigenda mu maaso kale tolina kubanga osaalimbirawo kale ku saawa zibadde ttaano munnamateeka wa sipiika kale Baraka abadde alyeyo ne gamugwa mu matu era bw'atyo n'adduka zambwa okujja alaba ate ofiisi ya mukama we ebadde ki era naye alabiddwako ng'atuuka ku paalamenti era ono agenze butereevu kya parliament ab'ebyokwerinda kyabadde bagenda maaso n'okubanga banoonyerezaako era ku ssaawa mukaaga ate waliwo ekibinja ekyokubiri ekyabakugu mu kunoonyereza nakyo munnange kirabiddwako nga nakyo kituuka wakati mu bwangu era olutuuse tewali gwe babuuzizza ne bayingira paka mu parliament president w'ekibiina kya UPC Jim Akena ategeezezza nti tubira nti okunoonyereza kuno kuna agenda mu maaso bulungi si kwa kukyamuukiriza bukyamuukiriza si kwa kuyita sikiyita mu lujja naye oba oli awo kunaabeeramu eggumba ne babaako kye basuubira oluvannyuma lw'okunoonyereza wuuno gimaakena
institutional speaker is not it's a national institution so it is not something which should be opposition or government it should be something which as a citizen you are concerned about I expressed my concerns before and I only pray that there is going to be some follow up or some in depth basically I hope this is not window dressing that we're going to have some serious introspection on what can be and what should be happening in this country of ours.